Money in the bank, money. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a madman.
Leo nakuto, to, to. Nakutoa kwenu je kwangu. Nina hamu ya kuto, to, to. Kutoa mahari uwe wangu. Sema unakuja sanga pia makwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nishampakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Wauni sadaka lawe.
Amina.
Amunye kupata
apate.
Ye mwenye kukosa
akose.
E kuku gani
weupe.
Asadaka lawe.
Amina.
Na mwenye kupata
apate.
Ye mwenye kukosa
akose.
A kuku gani. Leo nataka kukuto
sito, sito auti.
Nina hamu ya kuto
sito,
kutoka na wewe. Iandaye leo na kuto
sito, sito auti.
Nina hamu ya kuto
sito, kutoka na wewe.
All the boys they gonna talk about me. Daba fun, daba fun, don't talk fun me. The boys want my number. They heard I'm the number one salty honey. Oh them below, why you asking me? On the boy low, why you asking
me?
Oh them below, why you asking me? On the boy low, yeah, oh you asking me?
I know you asking me.
Nina hamu ya kuto
sato,
toka na wewe. Iandaye leo na kuto.